mugagga Brian White engeri gyatulugunyaamu abakyala atali omu ate tuli aweya nti Uganda yonna mu mbeera eno gye tulimu ey'obulwadde buno obwa corona abagagga beeyambisa omukisa guno okutulugunya abaana abawala n'abakyala olw'okuba tebalina kyakulya mu biseera ebimu n'olw'ensonga eyo olunaku lw'enkya tutuulanga komiti erwanira eddembe ly'obuntu tunoonye baani ab'okuyita abamu ku abo betwekakasiza ddala tulina Honorable Kibalya ng'eyaleeta ekiteeso mu paliyamenti ya Uganda atuwe ebisingawo tuve ku ekyo tuteekwa okuyita Brian White yennyini ng'eyali mentioned ku floor ya parliament then tuyite ne ba police officers abadde nga mu misango nga bwe babikkirira Brian White n'ebirala.